Yeah. What else? Urira beat we unyagwe. Yes. Woo. Yeah. Hey, make up. Yeah. Ania yia make up. Make up. Tumukwate ya yia make up. Mama make up. Ania yia make up. Make up. Tumukwate ya yia make up. Kubena kuzino chiba chizibu labo mubi. Kabe wamba labe na zoba toziraba. Vanoba na musuna yande kakenko vuwa. Sako make up waba mulala nyo. Omulaba buke denchanga face. Ringa jeba iwa kenko kotonga. Ye nafana nebi simula. Atebi nebya toyi za KCCA. Chobola banze buen kukwana. Yeah. Sokera ku swimming pool Chitu. Make up wa malamuna bakosi kutwala kasakenga setegese gwe olaba wotwala kamenke hey. Nekagenda kakulira munju wokanya kuba miranga ngatelia kutasa musajja watunoli mwambye kusaga saga make up yeah. Ania yia make up tumukwate ya yia make up mama make up Ania yia make up tumukwate ya yia make up. Muchidongo rumobi no vietwe kwanya. Mwana set senga yena ya kabitia. Mwana muwalanga chayo ya chanywa. Jebya gweranga baby ya kiriza. Mambu mutade muzirusi. Tuto tuingi deroji. Ansabia soka koze sechi na bido. Eya vayo katomu tima gumbemu. Ate mura woza teyari mama baby. Muchala wango we waka. Bianca lira kumi mwana kanya kwe woza kona yenga naswade swade. Nasuka nendia yonga biri Enchi na nyongere ndala biri Mama rususu wa mukazi ya nkube mpiwe Natukire wakanga zemvute kume
Make up. Ania iya make up. Woo. Make up. Tumukwate ya iya make up. Make up.
Yeah.
Ania iya make up.
Kwata.
Make up. Tumukwate ya iya make up.
Hey. Make up. Hey. Ania yia make up. Make up. Tumukwate ya yia make up. Mama make up. Ania yia make up. Make up. Tumukwate ya yia make up. Akwatiwe. Akomererwe. Akwatiwe. Tumukwate.